mwe sepia ne sobola nyo ne mwe mugu omukagera bamaliza nyo ekyo kula bilako kyo wandi tuto echa kojo we na mukakera aba kaza bana abaterede yakalo nyanu kula basobola cha oko kati amagezi ke kuwa jagalo ulire amagezi ke kuwa jagalo ulire ebanga lyo mazengo limbufumbo bosanye kuzimba banno bendeta Echo kisinga koku yomba yomba Atena wongole jagara ulire Musana kutesanga mwide muno Sekura vanga ngeze ne mulalanga Echo wachara vato chesa zeo Mumichara mkuru gende muga Uyo mkore ndetera kachungwa Joko nye kumpumule mawutwe Ha manangi Ama kama zivu Basajja bannange ekyemmaze okuzuula Bwasa abakazi abasukka kumu Ddala mu butuufu oba ku muteru Toyinawo omuliro ofuna emirembe N'olw'ekyamagezi nze nno ge mbawadde Bwe buli bbanga w'olina okuzannya Era buli bbanga gw'olina okukyanga Tolekanga oludda olumu ne lusirira Kati mukyala mukulu agenze emukka Naye atanyize nga wentegedde Leka mukole musala ekikubo Lumba omukulu ate mmale okukyanga Thank you.